downloaded from zedupdev.com.
Chila bushi kule pepa, ule lila kuli lesa, tekwe bati lesa, tofu kuli la kobe mune e. Ali kwa te shita ya kwe, ali shiwo mwine fyo wa bomba. Nangu papite nyaka neshiku, nangwe fula iloke, Mwelufye subilo pantulesa obete tia kulekeleshe
Awete tia kulekeleshe
Tetia kulekeleshe nga wabike subilo lia obe mulie na
Tetia kulekeleshe nga wamuchitikila kuyulesa
Tetia kulekeleshe nga wabike fie subilo liubi mulie na Ine chatala mona ponga wa musumina ukulengwe sonio Ine chatala mona ponga wa musumina ukusekwe yo
Ine chatala mona ponga wa musumina ukulale sala Wilo fieso vino yobi Kosa femu kupepa
Pantu lesa obeta la lotu loyo Oyo lesa na ishiwa ena hata shipula we
Pali apene ifintu fia kosa elo alanga maka ya kwe
Musuminefe, muchitikilifi Musuminefe, muchitikilifi Uyu lesa wakwa mose musuminefe Uyulesa wakwa Yeshua musuminefye Junyas Uyulesa wakwa Paulo musuminefye Aye ye ye ye
Ishita yobe ya lafika dolela
Ishita yobe ya lafika
dolela
Lolela we mayo wandi Lolela we tata wandi Lolela we nume lolela we nkashi Isakamana Walilasa na bafula wendu meyani Inshita na ikumana lelo Lesa le kumone filamba fiowe Fila fina kumine filamba fia kwa bati meyasi Ala kukumona na yue
Inshita yobe ya lafika dolela
Mwilila ya lele
Inshita yobe ya lafika dolela
Na lolela
Never lose hope, never lose faith in Christ. Jesus is the strength, the way, the truth, and the light. Mumalele yonse na mafia ule pita mumune. Umwete shekupanga shayibumba infumu yobe.
Amana amana bakwe Fyo sole kanela munina we wotokela kubantu Umwebe ya mafya yome Nilesa uwasuka Ala kwasuka Uyulesa atalekele shavana bakwe Nga walole shefari na danyeli mchirindi chankalamu Abantu bamwino kwe bati Danieli neshikwisha kweshapwa Inkalamu shamulia nilolesa Isaima Nabana ba Israeli myaka shingi mubusha Nilolesa sabatumi na Mose Abana ba Israeli balubuka Nilolesa talala pa bana bakwi
Mwilufye
subilo lienu Mwamunyinane
Kosafye mkupepa
Kosa mkupepa we mayo Kwe tata we nkashirani
Mwilufye subilo
lienu
Enufie subiro lyose
Kosa
temu kupepa Kosa temu kupepa Kosa temu kupepa Kosa temu kupepa Kosa temu kupepa Kosa temu kupepa